Victor?
Yo, what you telling me, Tripper? Is everything set?
Nah. Somebody tripping, my nigga.
What?
Somebody fumbled.
Fumbled?
I mean a scandal.
Scandal? Let me pull up. Scandal. Fuck.
Nikuka scandal tu wame fumble. Nakuta wamefanya majambos. Jambos. Nimespin chuma design ya Lambo. Kumbe nisicha na leta za kando. Nikuka scandal tu wame fumble. Nakuta wamefanya majambos. Jambos. Nimespin chuma design ya Lambo. Kumbe nisicha na leta za kando. Najikuta kwa scandal bonga metaka kunhando. Fake ops in magendo chuko na mniga me fumble. Tumerano fajango siki nice songa kando. Tumechesa na ndenga na cops. We baki uki now we fake it. Until you make it wakida shit tunakata keki. After that tunaprink kwa gazeti. Focus to a life stuck in kuhet. Then I'm the crowd who can discuss fate. Chako kumaitrigo ni wapele kina rieng. Full dose no wekea kwa meza. Bude me fell mambanga wame figure boom.
Nime pull up na die kwa scene. Masnicho mechafua scene. Na consequences za kusnitch mblela ni order a bleed. Jesus versus Judas. Na sira tapoli trigger. Kwenye bizu kaleta ma ops. You just a loser and you got no future. Ngumi poteze dira. Mbuzi kamuwa simba. Chuzi lipata jira. Index finger ka pull the trigger. Born to be a leader. First to be a killer. Ini cross ta kugeuza Rizla. King of topics mana driller.
Nikuka scandal tu wame fumble. Nakuta wamefanya majambos. Jambos. Nimespin chuma design ya Lambo. Kumbe nisicha na leta za kando. Nikuka scandal tu wame fumble. Nakuta wamefanya majambos. Jambos. Nimespin chuma design ya Lambo. Kumbe nisicha na leta za kando.
Sio mimi.
No.
Sio mimi.
No.
Sio mimi makarao wametoka wamekuwa tuna gun. Sio mimi.
No.
Sio mimi.
No.
Sio mimi makarao wametoka wamekuwa tuna gun.
Wewe.
Makarao wametoka tuna gun. Nika Filipi cheme van. Na kirende ilikuwa ikiran. Mi pia kanza katukutan. Most nimejoin na kirende. Nikataika kutamba na katambe. Black deals na city wa fiambe. Nikislek ningeshia tu mazambe. Sio mimi.
No.
Sio mimi.
No.
Sio mimi makarao wametoka wamekuwa tuna gun. Sio mimi.
No.
Sio mimi.
No.
Sio mimi makarao wametoka wamekuwa tuna. Sawa.